bakitamwe abaakola entegeeka n'otosanga bwavu bakuffe bankobazambogo olwootakoleera kizibu okufuna gy'olya kw'oteeka ebizibu eby'enjawulo ebitulumbagana n'obulakayamba so ng'omwana waboobo ye ne bw'akola ekyejafunaako ababita naye bano bazinkulu busere bwakaba yakoowa atayina bamuza nange bwe ntunuulira abange ne nfuna omutima ogw'ennyamira obw'ebyo gwe nze atayina kyentegese ndikiriju n'abaana be nzadde abangi neekola n'abaatupikanga nti muzaale ekibi nnyo n'okubanga baafa abange mbadde wabbeetika mbakuba ewajjajja eyambabisamu ekyo nsaasira n'abansisinkana nga nninga omulalo atayogera bya buntu bannange ndaagalwa abaana nze mundeke nnabulwa we ngumidde abaana bangumya talundi mwogere nga boogera obulungi bw'otolaba baana bange njagala mbatuuze wadde nga mbalaba muli myaka mimpi ekisooka mbasaba mu nsonyiwa olw'entegeka embi ennyeeza nsiba mu bwavu so nga nandibadde ne ssente naye ekibyamakuba agazitwala mangi ŋankoleredde bannyammwe buli amala okufuna asibamu bigenda ate amabujje n'aleka awo olw'okubulwayamba n'ennoonya omujja n'oyo olw'okuzaalamu ababiri n'amaanyuuka nnabulwanywerera mu bwavu eyo nno yengeri gye mwayala naye si lwakuba nnali mmasanyu mangi n'abaŋŋamba olugube lw'abaana nze kaŋŋume kuba tekibalwa mu bife gwe bameka abasinga n'ebyabwe n'awongerera naye ate n'avaayo bukumbu oba mu kifo ky'emmaali bamba baanaana gyoni naakukyebaza nsanyuke kasita mutandekerere ne muteeka mu mutima byenzize mbagambe kiri nsanyusa mu nsi ne bwoleka zifaamu ng'omwana w'amagezi tafunye ekikyamukuba yandikoze pulaani n'eyitimuka ng'omwami anoonya mu bitundwa kyenkudde nsalawo kino ekitono kye nnina okukiba wa mu bwavu bwange baana bange njagala mbaweerere kuba kyo ky'obugagga gye ngabye mu lwatu mweyambisa omukisa mwesomere nga ndi mulamu mu maaso tomanya abiyitirira kasita mulaba bannammwe abatasomye enseeno bwe bagoya obwenvu waakiri nja kwesiba ekkutiya nga ndi mulamu temutya ndi munywevu mu ekyo singalo mwetugumbula olw'essuuti obusuuti gye nnina mu nnyumba ye n'obukadde bwangaani alinzijanjaba senga temunsome bulungi munyiikire okusoma abaana bange analemu ekkalaamu tandaajaniranga ekiraala kye mbakuutiramu abaseka muveeku ky'okuboola n'ekyo kibi waliwo ebibasimatuka nga muli mu mboozi ebiyitawo manyenge gundi si mwana wa maama n'ekiva mu ky'olusi mujja mu bikonge oba bireetebwa abannyammwe be basobya ku lwange simanyi bulungi naye nga kinnuma agenda n'akabuuza nti ye nga tonyirira bwe nnootunula bulwadde obeeka bakkuba ne bw'aba nnyina aliyaawo akaatakajuza naako kayina kukiggumiza nti nno bankuba gidambuulira amazima oba olya n'emmere obuviiri bw'okusenyusi kiki ekinuma nako tekamulwisa nti we bajjula emmere nze maama n'atuma emugga oludda nanvuma bw'ava ku by'emmere ng'olwata abakangoye kamaama n'akasumbuwa ate nga kakooye esweta yo gye nagulira kiito gyambala empewo ekufuuyira okwekuzimba amatama kokko baagiwa nayitemu abaasiiba munze nene tekyantuuka tesa ebika Mama wachi chanjo gera keyo ne daddy Ya kukuli la kechi boto nime Nekali waka ketende kulevita sana Kuruku waka pili la kechi jewa kagambe Neka kukuli miana kukuli mawagata sana Chorabi mwana wangu mkazi takute Na yevulicha nasime nguguna agenda Na babi narikawe nensari jila wanga masiko fukumura Katubioka wanga woli rama zika katayo veke tise Kurunakone katandikira oruta wakane keuni kababwe Karendoza sabanya mweze zinzo kubareto kubora na mzite Murondenga mwevi na waka sanga mwagara nuruganda runyumaru gate Toma nyane kwa gairira yari kuo mkono nosomo kachikonya Norwecho uli kwembara gangati waruganda na mwemu mwanga naria Echoku banga mwaura banya mwesi enso bie mkubie fungu kumuchenye Echo mchifu nananga nze na wewe chitalo sima njimu wachia Ateba zateba nange wetu fana nani na ochemba kutira ngende Fengo kusome sanga vano kusinga loli za wanoli kama buju Zekati chensa bamu kama ngadusi ze jisera mwana mtira chuse Kubanga wende kabange ngatebe chuna mpawa lijeaba yambe Yo, boy, yo.